sitani yantege chirwade mama netimpisa muvi valwo kwata wona wona bambi watonya musai abange bandeka mama nagenda tena ite mikwano jaduka mtejatunula mabega na yono yesu te yaduka yasembeza gwe bali bale kam afude nsonga omukwano gwa mukama katonda eva guli supesho nyo omukwano gwa mukama katonda ah gwanja ulo tagaba overdose tagaba underdose wabula agaba full dose eyala bu katonda wange tagaba overdose tagaba underdose wabula agaba full dose eyala bu katonda wange
ebintu bya mukama ubyewunyisa ebintu byodagi Zabuza, ano nayagala prose na nyoga Musisanira, unota great Haman to be, nawebuka Naswaluka, nembi tunulira Nembi kwasa katunda Omukwano gwa mukama katunda Eva gule special nyo Omukwano gwa mukama katunda Gwanja ulo Tagaba overdose, tagaba underdose, kawula gaba full dose. Hey, I love katonda wange. Tagaba overdose, tagaba underdose, kawula gaba full dose. Hey, I love katonda wange. Engeri mukama jali omwesigwa yankuba repair. Yan fula chin baby, no kwevuga kati nevuga.
Zeyali aganiwa Muse nonga teri anjagala Afude songa mawanga Abandaba unanjulira
Omukwano gwa mukama katonda eba guli supesho nyo omukwano gwa mukama katonda ah gwanja ulo tagaba overdose
yes
tagaba underdose wabula agaba full dose eyala bu katonda wange tagaba overdose tagaba underdose wabula agaba full dose eyala bu